Amen. We just praise God today. We're coming on the radio today with the word of the living God. And all those that are hearing me for the first time, whether you be in Kenya, or whether you be in Uganda, or in any part of the world, because this will go on live streaming. Hallelujah.
Amen.
My name is Pastor Taylor, and I'm from Canada.
Amen. Jina langu ni Pastor Taylor, na natoka Canada.
And I've been working, preaching the Word of God in Kenya now for the last 9 years. And I believe God has given me a message. Not only just for Kenya.
Si kwa ajili ya Kenya tu.
Amen. But for Canada and whoever may hear.
Lakini kwa ajili ya Canada na yote yule atakayesikia.
I've been saved now 38 years.
Nimeokoka miaka 38 iliyopita.
The most I have seen is how the church has gone backward.
Na kile nimeona ni kwamba kanisa linazidi kurudi nyuma.
The most I have seen is how people are turning away from the living God.
Zaidi ni watu wanarudi kutoka kwa Bwana Mungu aishie milele.
The most I see is how Christianity has developed and how it's become the wrong way.
Na jinsi Ukristo umezidi kuenenda na kuwa kitu kisichofaa.
Amen.
Amen.
Now listen to me.
Sasa unisikilize.
I'll be on the radio the same time.
Nitakuwa katika radio yako wakati huu.
Amen. From now on to the next several few weeks.
Kutoka sasa na hadi majuma yajayo.
However long God will allow.
Na vile Mungu atakavyopenda.
At this same time.
Na katika wakati huu.
But you need to listen to the word of God.
Lakini wahitaji kusikia neno la Bwana.
Amen. You Kenyans, you Ugandans, and whoever may be in the world.
Wewe Mkenya unatoka Uganda na sehemu nyingine kote ulimwenguni.
Those in America, those in Europe, whoever may hear.
Wewe Marekani na hata Europa na popote ulipo.
God has given me a word of God.
Mungu amenipa neno la Bwana.
Amen.
Amen.
And the word of God will be judge's own self.
Na neno la Mungu litakuwa ni hukumu na peke yake.
I don't need to be telling everybody this and that I'm from God, I'm some great prophet, I'm just the last one left.
Sihitaji nimwambie mtu yeyote kwamba mambo haya na haya ama mimi ni nabii fulani natoka mahali fulani.
The Bible says this, my sheep know my voice.
Lakini Biblia inasema kondoo wangu waifahamu sauti yangu.
And a stranger they will not follow.
Na mgeni ama hawezi kumfuata.
So I don't need to promote or glorify myself.
Kwa hivyo siwezi nikajinua mimi nafsi yangu.
What I need to do is just preach the word of the living God.
Ninahitaji ni kuhubiri neno.
And the sheep that God has,
they
will know and they will hear his voice. So I don't need to make any proclamation of myself. Amen. Let people see Jesus in the word. Many preachers out today, they proclaim that they're the last one. They're the last one. They're the one, amen, that God has called. My Bible tells me this.
Lakini Biblia yangu inaniambia hivi.
You shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you.
Utapokea nguvu baada ya Roho kujilia.
And you shall be my witnesses, saith the Lord.
Utakuwa mshuhuda, asema Bwana.
In the last days he said, I shall pour out my spirit upon my sons and upon my daughters.
Katika nyakati za mwisho anasema atawachilia Roho wake juu ya watu.
And they shall prophesy, saith the Lord.
Wake na waume na wote watatoa unabii, asema Bwana.
So if you're out there and you're full of the Holy Ghost, why are you just sitting back?
Na je, wapo uko pale nje na umejaa Roho Mtakatifu, mbona unarudi nyuma?
The whole world is open for you.
Maana ulimwengu wote uko wazi kwa ajili yako.
Amen, that's it.
Amen. Amen.
I always wonder about these people when they say they're the only prophets.
Kila mara nashangaa watu wanaposema kwamba wao ndio nabii wa mwisho.
Hallelujah. You be the judge.
Wewe utakuwa ni hukumu.
You shall receive power.
Utapokea nguvu.
After that the Holy Ghost has come upon you.
Baada ya yule Roho kujilia juu yako.
And you shall be my witnesses, saith the Lord.
Kuwa mshuhuda wangu, asema Bwana.
So you need to keep listening.
Kwa hivyo unahitaji kusikiliza.
Because you'll hear things that you never heard before.
Kwa sababu utasikiliza mambo ambayo hujayasikia wakati mwingine.
And today I'm going to be reading from Revelation chapter 19.
Na leo tutasoma kutoka kitabu cha Ufunuo 19.
And we thank God for the written word of God.
Na tunamshukuru Bwana kwa ajili ya neno lake ambalo limeandikwa.
There's coming a day, as the Bible states here.
Na kuja siku jinsi Biblia inavyosema.
Amen. It's called the marriage supper of the Lamb.
Ambaye ni siku ya arusi ya Bwana.
And that's an event that's going to take place sometime in the future, we know.
Na hiyo tunajua kwamba ni jambo litatendeka katika siku za usoni.
Hallelujah. And let me just start at verse 5 of chapter 19 in Revelation.
Ufunuo mlango wa 19 na kuanzia mstari wake wa 5.
And a voice came out of the throne saying, "Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both great and small."
Sauti katoka katika kile kiti cha enzi ikisema, "Msifuni Mungu wetu, enyi watumwa wake wote, ninyi mnaomcha, wadogo kwa wakuu."
And I heard, as it were, the voice of a great multitude.
Nikasikia sauti ya watu kama umati.
And the voice of many waters.
Kama sauti ya makutano wengi.
And the voice of many thunderings.
Na kama sauti ya radi yenye nguvu.
Saying, "Hallelujah."
Ikisema hallelujah.
For the Lord God impotent reigneth.
Kwa kuwa Bwana Mungu wetu mwenyezi amemiliki.
Let us be glad and rejoice.
Na tufurahi tushangilie.
And give honor to him.
Utukufu wake.
For the marriage of the Lamb is come.
Kwa kuwa arusi ya mwana kondoo imekuja.
And here's the important verse I want you to listen to and read.
Na hii ndio sehemu ambayo utasoma na kusikia.
And his wife hath made herself ready.
Na mkewe amejiweka tayari.
And his wife has made herself ready.
Na mkewe amejiweka tayari.
I will say today by the authority and the power that God has given me as a witness.
Nataka niweze kusema siku ya leo na nguvu zile ambazo Bwana ameweka na mamlaka.
Having been saved now the almost 40 years.
Na baada ya kuokoka miaka 40 iliyopita.
And I've preached the word in Canada and here in Africa.
Na kuhubiri neno hapa Canada na Afrika nzima.
And I've watched and heard other preachers from America all over Europe.
Na nimewatazama wahubiri na hata kuwasikia hapa Afrika na Europa.
I will say there's a lot of work that God has to do on the face of the earth today.
Nasema kuna kazi nyingi katika uso wa ulimwengu ambao Mungu anahitaji fanye.
I will say that the bride has not yet made herself ready.
Nitasema ya kwamba bi harusi hajajiweka tayari.
Now there's a lot of people, you'll hear them talk in the world, the problem is Muslims.
Na watu wengi utasikia wakisema ya kwamba shida ni Waislamu.
Amen, Muslims is the big problem.
Kwamba shida kubwa ni Waislamu.
But let me tell you what the big problem in the world today is not Muslims.
Lakini shida kubwa si Waislamu katika ulimwengu.
The problem in the world today is Christianity.
Shida kubwa katika ulimwengu ni wa Kristo.
And I was falling back and falling away from God.
Na chinzi wameanguka na kutoka kwake Mungu.
And our churches are no longer doing what they're supposed to be doing.
Na chinzi makanisa yafanye kile yahitaji yafanye.
And preachers are no longer preaching what they're supposed to be preaching.
Na wahubiri hawahubiri lile neno ambalo wahitaji wahubiri.
If we were living right, amen, as Christians.
Iwapo tungekuwa tunaishi vema kama Wakristo.
And if we were displaying to the rest of the world.
Na tungekuwa tukionyesha katika ulimwengu wengine.
All our fellow Muslim brothers and all other religions would come on to Christianity.
Na ndugu pamoja na ndugu wa Kristo.
But the problem is, amen, with Christians are not living properly.
Shida ni kwamba Wakristo wengi hawaishi vema ama inavyostahili.
Preachers are not preaching the truth anymore.
Na wahubiri hawahubiri kweli tena.
We're too caught up in our denominations.
Na tumeshikika katika mambo ya dini zetu.
Our name tag.
Tukijiangalia majina ya makanisa.
And how much prosperity and how much money we can get.
Na ufanisi na baraka na fedha tulizo nazo.
And building our own kingdoms.
Na kujenga falme zetu.
Let me speak to you preachers, amen, that travel all over the world from here, from Africa.
Wewe mhubiri ambao unatembea ulimwengu wote.
Amen. Let me speak to you today.
Wacha ninene pamoja na wewe.
You don't need to be traveling all over the world.
Hauhitaji utembee ulimwengu wote.
Just start living right where you are.
Unahitaji kuishi vema mahali ulipo.
And start speaking to and preaching to your own people here in Africa.
Waanze kuhubiria watu wako hapa Afrika.
Hallelujah.
Amen.
God's people need to hear the voice of truth.
Maana watu wa Mungu wanahitaji kusikia sauti ya kweli.
Instead of getting on big airplanes and flying everywhere.
Kuliko kwenda katika ndege na kuenda kote duniani.
Large crowds.
Na kupata umati wa watu.
We need to start going around to the small villages and the huts. Amen.
Unahitaji kwenda katika vijiji vidogo vidogo na manyumba.
Like I do, amen.
Na chinzi ninavyofanya.
Hallelujah.
Amen.
Because Jesus is going to say one day, "Come in, you blessed of the Lord."
Kwa sababu siku moja Yesu atasema, "Njooni nyinyi mliobarikiwa."
People are going to say, "When did we see you, Lord?"
Na watu watasema, "Bwana tulikuona lini?"
"When did we see you and give you help, Lord?"
Je, tulikuona lini tukakupa msaada?
He's going to say, "Come in, enter in."
Atasema, "Njooni mwingie."
"You blessed of the Lord, for I was hungry."
Nyinyi mliobarikiwa na Bwana, maana nilikuwa
na njaa. "I was hungry."
Nilikuwa na njaa.
"Amen, and you fed me."
Na mkanilisha.
"And I was thirsty."
Nilikuwa na kiu.
"And you gave me drink."
Mkaninyesha.
So what are you doing, you big pastures going all around with your briefcases.
Amen.
And some of you are not even married properly yet.
Amen.
That's one of the first things we done when we came to Kenya. Is get people married properly. Amen. Pastors are going around, they're not even married properly yet. In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Ghost. Not in tribal marriage. Amen. Hallelujah. Well, I have no other gods before us.
And
God has called me in these last days to preach a message to people, not only in Africa, but all over. Even in North America, where I come from, the churches have come down. Amen. They're no longer preaching the truth anymore. They're preaching things, amen, that just itching ears wants to hear.
And
more worried about getting how much money they're going to get. And how big is their church going to be? How big a building are we going to have? You don't need a big building, Pastor. All you need is faith in God.
Amen.
Start out by obeying God.
Anza kwa kumtii Mungu.
Go to the altar, get married properly. Get on your face and kneel down and pray and fast. And get the right message for your people. And be like Paul was. He went on to the weak and he went on to the poor. Whole world now is coming together in corruption. But God said this. He said, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Hallelujah.
Amen.
God said he will confirm his word with signs following. Those that will stand and preach the truth. And the prayer of faith shall save the sick. And the Lord shall raise them up.
Amen.
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 And verse 7 of chapter 19, let me read it again. And there was great celebration in heaven.
Na tufurahi tushangilie,
for the marriage of the Lamb had come.
Tukampe utukufu kwa bwana arusi mwana kondoo amekuja.
And his wife had made herself ready.
Na mkewe amejiweka tayari.
Amen. So this is what I feel in my heart.
Hivi ndivyo naona katika moyo wangu.
God is now preparing a people all over the world.
Inahisi ya kwamba Mungu anawaandaa watu ulimwengu wote.
And he has to raise up pastors after his own heart.
Na itabidi ainue wachungaji walio katika moyo wake.
Listen, if it was possible, the Bible says, even the very elect of God would be deceived.
Biblia inasema ya kwamba ingeliwezekana hata wale ambao wamesimama wangedanganywa.
There are even people out there now coming with signs and wonders.
Kuna watu hata wanakuja katika ishara na miujiza.
Amen. But they're not called by God.
Hawajaitwa na Mungu.
They're taking the signs and the wonders and they're using it for their own glory.
Wanatumia zile ishara pamoja na miujiza katika utukufu wao.
God knows how to work a sign and he knows how to work a wonder.
Na Mungu anajua jinsi ya kufanya miujiza pamoja na ishara.
All I had to do is preach the truth to all nations.
Kila nahitaji ni kufanya ni kuhubiri ukweli kwa mataifa.
God will move in his way and in his time.
Mungu atatembea katika wakati wake na nyakati zake.
Most people now are just caught up in miracles. That's all they want to do.
Watu wengi wameshikika katika ishara na miujiza.
You want to get somewhere and get up on some big platform, you know, and begin preaching and just get all the glory for the miracle. Amen. Taking the Spirit of God and using it the wrong way. You know, trying to copy all the things from North America.
Well,
I'm from North America, but to tell you the truth, most of the problem here in Africa is that most of the preachers that come in from North America are not right. But we love to try to copy them, get the glory. God has to prepare the wife. There's a marriage supper of the Lamb coming. They must be prepared.
And
somebody must stand up and preach the truth. Husband, love your wife as Christ loved the church. Start that. Start by doing that. Love your wife as Christ loved the church. Amen?
Amen.
We see today there's a separation of marriage.
Leo tunaona watu wengi wakipeana talaka.
And the most separation we see is when you become the church.
Na talaka nyingi unaziona ukiwa kanisani.
Men on one side, women on the other. Amen?
Mama wanakaa upande mmoja, waume wanakaa upande mwingine.
And children off in some other place.
Na watoto wanakaa kule nje.
Not so in our church, we're together all as one family. Worshipping and praising God. There's no men's nights, there's no women's nights, and there's no children's nights. Amen. We come in this church, it's all one family. Just copying all the things that the Pentecostals used to do. I know, I was once a part of all those things. But God said to come out from among it.
Lakini Bwana akaniambia toka ndani yao.
And preach the truth to my people.
Na uhubiri ukweli kwa ajili ya watu wangu.
But that's another message for another time.
Na huo ni ujumbe nitahubiri wakati mwingine.
So in this church here tonight, amen.
Katika mahali hapa wakati huu.
Or this afternoon, are you ready to separate?
Mchana huu, je, uko tayari kujitenga?
Are you ready to follow Jesus?
Uko tayari kumfuata Mungu?
Or are you like many people in the Bible, they were just following Jesus for fish and loaf?
Ama uko sawa na wale watu ambao walimfuata Yesu kwa ajili ya samaki? Yeah.
All the white churches come in and they spoil the Africans.
I am a kanisa ya watu weupe yanakuja na yanaharibu Afrika.
Throwing money everywhere.
Na kuwapa fedha kila mahali.
Amen. They try to teach them the right way and get God for their own self.
Wafundisha katika njia inayofaa ila wapate Mungu wenyewe.
God is going to lay down a foundation.
Lakini Mungu anaweka msingi.
And he gets lots of people to follow that way.
Na atapata watu wengi wapata kuingia katika ule msingi.
He'll get lots to follow the way of money. They see money.
Na watu wengi wataenda katika njia ya upotofu kwa ajili ya pesa.
Amen. It's time for people, preachers, to live straight.
Ni wakati wa wahubiri kukaa katika maisha matakatifu.
And be an example to their flock.
Na kuwa mfano kwa ajili ya kondoo wao.
Because this is the last day and God is preparing her bride.
Hizi ni nyakati za mwisho na Bwana analiandaa bi harusi.
And by the will and by the grace of God,
na kwa nehema ya Mungu na mapenzi yake,
I'll be on this radio station as long as God permits me.
Utapata ujumbe huu jinsi Mungu atakavyopenda.
And I believe this message will go out and people will get saved and healed. Amen. The main thing is you have to be ready for the coming of Jesus.
Amen.
The church in North America is only caught up in prosperity. How much can you prosper? Well, my Bible says this.
Lakini Biblia inaniambia hivi.
If a man won't work, neither shall he eat.
Iwapo mtu afanye kazi, basi ana haja ya kula.
Hallelujah.
Amen.
We need to be ready in preparing our minds for the coming of the Lord.
Tujiandae na kuweza weka mawazo yetu tayari kwa ajili ya kurudi kwa Bwana Yesu.
Amen.
And his wife has made herself ready.
Nabii arusi amejiandaa.
And Jesus said, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it.
Yesu Kristo alisema nitalijenga kanisa na malango ya kuzimu hayatalishinda.
So he's going to build it.
Kwa hivyo atalijenga kanisa.
You pastor, are you going to become a part of it?
Je, wewe mhubiri utakuwa ni sehemu ya ujenzi?
Are you going to join on the real thing?
Je, utaunganika pamoja na kitu cha halisi?
Are you going to come out from the unclean thing?
Utatoka katika vitu visivyofaa?
Or are you just interested in going on and building your own kingdom?
Ama unajalishwa chini ya kujenga ufalme wako?
God said, the Lord told us to pray this way.
Bwana Mungu alituambia kwamba tuombe hivi.
Thy will be done on earth.
Mapenzi yako yatendeke ulimwenguni.
As it is in heaven.
Jinsi ilivyo mbinguni.
Right at this moment, God's will is being done in heaven.
Hata katika wakati huu mapenzi ya Mungu yametendeka mbinguni.
But the problem is his will is not being done on earth.
Shida ni kwamba mapenzi yake hayatimii ulimwenguni.
God is calling out a people today to do his will on earth.
Na Mungu anawaita watu ili watende mapenzi yake hapa ulimwenguni.
Hallelujah. What is his will? To live holy.
Je, mapenzi yake ni nini? Kuishi maisha matakatifu.
Be a separate people.
Na kuweza kutengwa.
Unto me.
Kwa ajili ya Kristo.
And the churches in Africa have gone astray.
Na makanisa hapa Afrika pia yamepotoka.
We're too more interested in having a big name in front of our name.
Tunajalisha juu ya kuwa jina kubwa mbele yetu.
We're too interested in being recognized by a man.
Tunataka kutambulikana sana na watu.
Amen. When Jesus told us to sit in the lower seat.
Wakati Yesu alituambia ya kwamba tukae katika mahala pa chini.
To keep down to men of low estate.
Na kunyenyekea kama watu wa chini.
And then God will raise you up.
Na kisha Mungu atapata kuinua.
And then when he raises you up, there shall be no doubt.
Na atakapo kuinua, hakutakuwa na shaka.
You shall be called by God.
Maana utakuwa umeitwa pamoja naye Mungu.
But preachers are more interested in their name.
Wabiri wengi wanataka majina makubwa.
The name that they're going to be called.
Majina ambao wataitwa.
No, reverent.
Mimi ni reverent.
There's only one reverent, and his name is God. Hallelujah.
Na mmoja tu na jina lake ni Mungu.
And we're all brethren, the Bible says.
Sisi
hallelujah.
Wote ni wapendwa, neno la Bwana lasema.
Thank you, Jesus. So the time is coming that the wife must make herself ready.
Wakati unakuja kwamba bi harusi lazima awe tayari.
Are you ready to hear the calling of God?
Je, uko tayari kusikia mwito wa Mungu?
As we'll continue on with other teachings and preaching.
Kapo zidi katika mafundisho haya.
The next one I will preach will be about how people are turning away from the truth.
Wakati mwingine nitafundisha jinsi watu wamepotoka na kutoka katika
We have a church here in Kitale.
Tuna kanisa hapa Kitale.
That's enough to tell you.
Ambayo si lazima nikuambie.
You'll find me if you're hungry.
Labda utalipata ikiwa na kiu.
Pastors are so interested in getting big crowds.
Wachungaji wanatamani kuwa na makundi makubwa.
All Jesus done is preach the truth and work miracles.
Yesu Kristo alifanya ni kuhubiri ukweli na kufanya ishara.
Never he went, everywhere he went there were thousands of people.
Na popote alienda umati maelfu walimfuata.
But now we got to get on the internet and promote everything.
Na sasa lazima tuende katika tubudhi na tuweze kukuza na kufundisha juu ya makanisa.
Because we're more interested in building a church, our own kingdom.
Kwa sababu tunataka kujenga ufalme wetu.
But I say this, if you're called by God, you'll find me.
Lakini nasema iwapo umeitwa na Mungu
utapata. Hallelujah.
Amen.
I say hallelujah.
Amen.
Thank you, Jesus. My church is in Kitale. That's enough for you to know.
Kanisa liko Kitale.
Amen. Amen. Hallelujah.
Amen.
Praise the name of Jesus. Amen. 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 Glory.
Amen.
It's good to be saved today.
Ni vema kuokoka siku ya leo.
I could give my testimony how God saved me.
Unaweza kusikia ujumbe vile Bwana alinipa.
40 years ago and baptized me with the Holy Ghost.
Na kunijaza na nguvu za Roho Mtakatifu.
That's the first foundation you must lay down in your life.
Na huo ndio msingi wa kwanza unahitaji kuweka katika maisha yako.
Saved.
Kuokoka.
Baptized in water.
Batizwa katika maji.
Then baptized with the Holy Ghost.
Na pia batizwa katika Roho Mtakatifu.
With the evidence to speak in tongues.
Na uwezo wa kunena katika lugha mpya.
If you haven't had that preacher, you're not called by God.
Because
God never called anyone to lay down the wrong foundation. You shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you. And you shall be my witness, saith the Lord. And God in the land today is short on witnesses.
Katika inji anahitaji washuhuda.
Most people are trying to seek their own glory.
Na watu wengi wanatafuta sifa zao.
When you seek the glory that comes from God alone.
Lakini tafuta utukufu utokao kwa Mungu.
When you seek the glory that comes from God alone.
Ule utukufu utokao kwa Mungu unapoutafuta.
Amen. You'll become a servant to other men.
Utakuwa wewe ni mtumishi kwa ajili ya wengine.
You'll serve them with truth.
Utaweza kuwahudumia kwa.
You'll serve them with the word of God.
Kwa kweli na kwa neno la Mungu.
Except a man lose his life, he cannot find it.
Hadi mtu apoteza maisha yake hawezi kuyapata.
So be ready, amen.
Kuwa tayari.
It's not long and Jesus is coming.
Si muda mrefu na Yesu Kristo anakuja.
And I do believe.
Na naamini.
We're in the times he's beginning to prepare his last day bride.
Tuko katika nyakati ambapo Bwana anaanza kuliandaa kanisa ama bi harusi.
So are you the sheep that hears the voice of God today?
Yeah, wewe ni kondoo yule ambaye anaisikia sauti ya Bwana?
Are you the sheep that hears the voice of God today?
Wewe ni kondoo anayesikia sauti ya Mungu leo siku hii?
If you are, you'll hear his voice.
Iwapo ni hivyo utasikia sauti yake.
And if you are, amen, you'll come where God wants you.
Na iwapo ni hivyo utakuja mahali Mungu anahitaji uwe.
Be ready for the coming of the Lord draweth nigh.
Kuwa tayari kwa kuwa kurudi kwa Bwana Yesu.
As we stand and shout and praise God as we close out now.
Naposimama na kushangilia tunapo.
And you listen, amen, to the end of this message.
Utasikiliza na mwisho wa ujumbe huu.
And you'll see some information from our webpage and a few things like that.
Utapata ujumbe na mahala utatupata katika tovuti.
But as we stand now, we'll praise God as we close out.
Naposimama na kufunga.
In the name of Jesus. With a joyful noise, amen. Hallelujah, thank you, Jesus. Oh, glory to God, amen. Thank God for all of you that listen to me on the radio.
Nashukuru ninyi wote mnaonisikia kwenye radio.
And on television.
Na pamoja na TV.
And on the internet or wherever it may be.
Na pamoja na tovuti ama popote unaweza kuona nisikia.
I will give you some following information.
Nitaweza kupa habari hii.
If you want to write me, amen.
Ambayo ungependa kuiandika.
or to find and know my email address.
Ungependa kuwasiliana pamoja nami kupitia kwa anwani.
So if you need prayer,
iwapo wahitaji maombi,
or you need any more information,
ama wahitaji habari yoyote zaidi,
you can write to me at Post Office Box 1982.
Unaweza kuniandikia kutokana na anwani ya posta 1982.
It's Post Office Box 1982.
Hii ni anwani ya posta 1982.
In Kitale.
Kitale.
Postal code 30200.
Na weke kodi 30200.
Postal code 30200.
30200 ndio code ya posta.
Amen. That's how you can reach me. Also,
na pia,
Pastor W.R. Taylor,
unaweza kunipata kupitia kwa anwani ya email
at live.ca.
Pastor W.R. Taylor
at live.ca.
At live.ca.
Better still, find me.
Na hata zaidi waweza kunipata.
We have a tent church in Kitale.
Tuna kanisa la hema mjini Kitale.
If you need prayer request,
iwapo unahitaji maombi,
write that post office box.
Basi andika barua kwa anwani hiyo ya posta.
Or that email.
Ama kupitia kwa email, anwani ya email.
We welcome you to the house of God.
Tunakaribisha katika nyumba ya Bwana.
A place of holiness.
Mahana ni maali patakatifu.
Amen.
Amen.